Them say history repeats itself, but this time make you want back in a Russia style. Respect and rest in peace, the golden boy of Africa, Joe Paul Cafaro, and the family at large. Na be masaka ni ebigambo mbuzi ne nyimba ndiza mulala nnyo kabagenda batya wana babalimba egwe banyumizako na yakugamba bateyone wakitawe nayo manyiyo musango kibo manyo musajja tatya wa mikikwe ngabeli pabazungana ng'omusujja ngere byokola be byalemye okusanga sebo bakwe ensonyi ne bagana n'okuswala olina gwe etteke kimwangu yogamba baka kwenso njive bandi saka palu era na zelwana eka nsoko yomba Tambula tutiridde batadde kawe nyimba za miki abuka lusi akawala kachinyuzi neke mwetula weke nyumya mu bantu mbwe kala ye yali asaya bufumba nengana nga tesiri kumbera za babanda na yenga butunulira gana subada uva mu taxi ne wego gali walide nga kuna kamba denga kakukuzika ne busapatu obunya kafufu nze bazala yibe bandetero babamba era na zelwana neka nsoko yumba kuba denga tukwana kwana banange rusiya mbangula zawa kalyoka kwata kukate kamunju embwa nenkoko byona bisenguke waka rusiyo muwasa omuti kamunju nemese buzizi zibuka buka kabinyone nganga kazi yombya bukatulula mu mataga gwe bisejja abange nga mukanda biddeke yo mukagamba namba kapingwa kawala ko mumyala nga mukanda biddeke yo mukagamba imanyira balala ava kusulubada bose make you an headmaster in a Lucia style. Respect and rest in peace, Joe Paul Cafaro.